Amahubo 6 verse 1. Jehova, ungangijezisi ngentukuthelo yakho, ungangishayi ngolaka lwakho. Verse 2. Yiba nomusa kimi Jehova ngokuba ngidangele, ngiphilise Jehova ngokuba amathambo ami ayathuthumela. Verse 3. Nomphefumulo wami uyathuthumela, kepha wena Jehova koze kube nini na? Verse 4. Buya Jehova ukhulule umphefumulo wami, ungisindise ngenxa yesihawu sakho. Verse 5. Ngoba kukho ukukhumbula wena ekufeni, ngubani uyakubonga endaweni yabafileyo na? Verse 6. Ngikhathele ukububula kwami, ngimantisa icansi lami njalo ebusuku, ngimantisa ukhukho lami ngenyembe zami. Verse 7. Iso lami liyafiphala ngokudabuka, liyaguga ngenxa yezitha zami zonke. Verse 8. Dedani kimi nina nonke nenza okubi, ngokuba uJehova ulizwile izwi lokukhala kwami. Verse 9. uJehova uzwile unxusa kwami, uJehova uyamukela umkhuleko wami. Verse 10. Zonke izitha zami ziyakujabha, zishaywe luvalo, ziyakuhlehla, zijabhe ngokuphazima kweso.